Sambaza makusudi na pochoka wengine kwenye ngono wanabidi na pochoka unaposambaza makusudi na pochoka wengine kwenye ngono wanabidi acha tafadhali acha ueneza tafadhali acha hizo ofa na zawadi tele ni hatari
Anataka kukupa visa uingie zako kaburini
Sasa kiri kichwani Simamo wako ndo utaokukua we Jenga malengo upate dira Tusiamini sana imipira Wanafunzi
kaini chuchu
Dada zangu
kaini chuchu
Washikaji zangu
kaini chuchu
Kaka zangu
kaini chuchu
Wanafunzi
kaini chuchu
Dada zangu
kaini chuchu
Washikaji zangu
kaini chuchu
Kaka zangu Simamo wako